Wamuhlum cacho wakho makoti
Wamuhlum cacho wakho makoti Kodwa
khala
uNkulunkulu
Wokhala kuNkulunkulu
Baba
Siyeshe
Jesu ngiphayona Ngicela uyiphatha kahle
Wamuhlum cacho wakho makoti
Wamuhlum cacho wakho makoti
Wokhala kuNkulunkulu
Kala kuNkulunkulu
uthi wena
uthi baba
yeye
lezi zonke bayona ngicela uyiphatha kahle
wacacelwa kahle wensizwa
wacacelwa kahle wensizwa
kodwa
kodwa cela kuNkulunkulu
uthi
uthi baba
baba
lentombo ngiphayona
yena
ngicela uyiphatha kahle zinkanye zezulu niyamazi uNkulunkulu niyamazi ophezu konke ndinganishumayeli zinkanye zezulu niyamazi uNkulunkulu niyamazi ophezu konke Ndinganishumayeli Zinyoni zezulu Somandla Ndinganishumayeli Zinyoni zezulu Somandla Ndinganishumayeli nani Nimi Nase Baba, 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 Baba